Yeah.
Are you awesome?
This is awesome.
Kumbona ishu ndogo kuku unfollow wewe. Naso lazima nkikujue tindo ni kufollow wewe. Kumbona ishu ndogo kuku unfollow wewe.
Acha ni ku unfollow.
Naso lazima nkikujue tindo ni kufollow wewe.
Ula ni ku unfollow.
Follow unfollow. Follow unfollow. Follow unfollow. Follow unfollow. Longu follow me, alafu si follow back, asa mana ake ni
haja ni kumanfollow.
Bibi ibonge la shape, picho na posti udaku, mixi mambo ya nini
ula ni kumanfollow.
Uto na posti bikini, video nusu uchi unamonyesha nani. Picha zako za kushinda, unaposti picha zangu wewe kwangu kama nani.
Haja ni kumanfollow.
Unaringi ya likes, nadio na machino. Caption china kumbengo za gari ya go. Unajikuta webisho, oh oh oh. Kumbona ishu ndogo kuku unfollow wewe. Naso lazima nkikujue tindo ni kufollow wewe. Kumbona ishu ndogo kuku unfollow wewe.
Acha ni kumanfollow.
Naso lazima nkikujue tindo ni kufollow wewe.
Ula ni kumanfollow.
Follow unfollow. Follow unfollow. Follow unfollow. Follow unfollow. Yani habara jezamba wa usha posti. Wako breaking news kila posti.
Na kufollow.
Replies guzi screenshoti. Ushosti ushosti wako riposti.
Na wanda kufollow.
Kwenye page zote insta uki trendy na kufollow. Kila time uko live mtu wa matukio mengi na kufollow. Unaringi ya likes na diyo na machino. Caption china kumbengo za gari ya go. Unajikuta sister do. Oh oh oh. Kumbona ishu ndogo kuku unfollow wewe. Naso lazima nkikujue tindo ni kufollow wewe. Kumbona ishu ndogo kuku unfollow wewe.
Haja ni kumanfollow.
Naso lazima nkikujue tindo ni kufollow wewe.
Ula ni kumanfollow.
Nasema je. Follow unfollow. Follow unfollow. Follow unfollow. Follow unfollow. Naku follow, a free nation. Naku follow, naku follow. Follow and follow, follow and follow. Follow and follow, follow and follow.